ganna 13 dura rakko hanqina bishani kan godina borona furuf kajalqabame networking bishan borona ammas ijarsi sadarka to kufasalle numne hoganan wajjira bishanif energy godina borona projectin kun rakko designif hanqina malaka akkaqabu kan ifomse jiratonni godina borona amma utu bishan kun yeron ojisa tumurame rakkon honge amma budate loan hagasi himfitu jechun ko matajran biron bishanif energy nanno oromia hojin kun balla ta uhime sadarkan jalqabasa ji amurasa giddutte tumurama jeraajira galmodawittu gabase
obuliban waqo itigafatama wajjira bishanif energy godina boronati hojin network bishan borna rakko bishan nugati kamisoma jallisefi jirorsi sebulla fo yesuf kenna kutsali dura motumma ferrale tenjalqabame jiran yerosana baratan ture kajiran obulibani arraganna kutsadi bodalle projectin kun rarra e jira ajedo
rakkoni projecti bishan network borana jalqabirati gafumwan kankar orsani designi nisati hojimo hakkami fidu kamna kanti hakami fidu kamna jirani keni gat fagenyan korannon teknika gege fametene hal suni korata re la wandi suna kata suni muji sun jalka bamu kwabtor ak suni jali kam am boldi ti bishani tamma magalo rakotane boldgar lamati sarari ujumo kadiri suna mo bishani ni barbad sa mumme kam khatancha ro hanamma ham gachati gar sunu de ma jenne tin qaban honeni litri dib lamati tamme chat bold bishani sun ke sabawu man amman tanjiro ijarille dabalate bol afur korne amman tantajira moddu tokko soddo misagal kanit bolis duran tust kara drati namo ifse wal qabata jiddu kan ke ifse ninjirtu generatora wan kan socho sani generatorin kan ammo boba barbada boba sun itti bufte ti wan kan ojamma aksi mu challa bisan sun ibu fi boba qofa fonni barbatisa mitir kubi tokko berdiri afurtan lamata kanu macin dandau wan ifse karo famu qabtu tanti namo bisan la tirbi kunini kamnan no kawalin demu michi no adun ba chifa yu no bisan di mundan daw al kanjalla di banecha bayitan de walka batet tinakkaran gafas ittin de mama turedi hala motum man jesune ni ta an turre kana sura ko ne sara ko mumme to mitumiti
sila kay adat projectin bisan borna kuni ujummo bisani kilometer kuma lama deratun gudne borna walin gawo ture kunis danku yokan musar kashanit jechan kabilliko jechan kamagado gelchata gobs taltalle fi saliti tirame basi birri bilo na shanin ganna shan keset gututti duma jeda me yada me ture
akko ligala ti network bishan borona rawuni sa ajan gaye jechun indanda malik yennan network bishan borona tagar magado duri jalkabame saradu jimmo diri re kusam bishani jarame nanniki bono woni tuftini jarame kilometriga sadeta ni jaga sin janat fakada wan sungaf kara yarani kini kula dut bishan bugu sofi yarani surani ata utimale design worka batera ko want to ready umati sundu gundan denne wani suna kasumat ke hagaram galdillo ti figara go sojir honeni kullen magaldillo jalla ti sandi ko to emergency induge nanno suninde tonni karo jetama torsun ujini sada bate budget ke sabai gerecha amagado len ke sabai gera hagar billo len ke sabai ger hagaram sari ti gar tanchen len sun len ke sabai gera amma fan project ti shanan position kamna gelsun ke sa kezinamma aktivi jenne hana mujife jira netin kabachu denden amma saboko yohan galchete rakayetini aga simudem simu rakasha magare rudemu yanda hana hana tamma socho jira kabati khe jiru lenkana
amas jira tonni gurina borna rakko bishan ugati akkabanimu obuta saika sai jira ta magale megati
yirode eraf nurakki su jiru numoni si yungomna badia fatin jirtu subi bate garte alkan bate alkan kadabe galulleen tanum baddian sagete numona sumarro jirufi motori fallena kasorine yo damnelle islandi bitanna worri islandi sunnar gannelle ninjir ee sababi loon raubau jirullen sabab kan dagete era ko bishan ragakai
dergego ako jare ujita wajir communication yana direti bishan bolla kama projecti kana kante kana dre ganda magado targamurra jiratunni anicha hagarra himfayedamne jeda
mane benna yosla bisasun gandichu senani anala godin borana chu senani jallisa chira wonne dani gwan dibille daddaban shunkurti fidinne cha chira borane omishate akka rakko yodu telle nami dandama tochu dandani e lon borana ha mobou jira hunis sababi sa guddan kata bisa hanafi yadoni bisan notorki borana kusilaha gudin borana walinga tade borani rakata chundandi
Hoji projekti bishaan boorana kana abbummaadhaan hojii isa kan gaggeessaa ture dura mootummaa federaalaati. Achiin hojiin kun gara bulchiinsa naannoo Oromiyaatti kan darbe yoo ta'u, san booda ammas gara mootummaa federaalaatti deebifamu waajjirri bishaanii fi inerjii kan guddina Booranaa beeksisee jira. Amma danquun projektii kana inni hangafti galchatii hangasimmoo hangara yeroo jiru birri biiloona tokkoon hojjetamaa jiraachuu injiinar Miiliyoon Baqqale hooggantuun biiroo bishaanii fi inerjii kan naannoo Oromiyaa ni dubbatu.
Karoorri isaa warra Oromiyaa Construction Corporation hojjechaa jira. Isaan akka karooratti kan qabatan 6 keessatti hin filnaadha. 7 kana keessa firiisii miitingiin qabnaa. Nuti immoo isaa gadi gaafachaa jirra akka konsultaantii wajjin isaanii. Konsultaantiinis Engineering Corporation of Oromiyaadha. Kanaafuu isaa gaditti wal qabsiisaachaa ni jira. Rakkoolee jiran naannoo kan sadarkaa ministeeratti furamuun jira. Rakkoolee kana hiranne akkasitti fala itti keenyee sanii gaditti akka dhumu jechaa jirra. Akkasitti jirra.
Akka hanga'oonni jedhanitti pirojektii kana xumuruuf baasiinsaa garmalee guddaadha. Kanaafis mootummaan bifa gargaarsaa fi liqiitiin qarshii barbaada jiraachuu himanii dhiyeenya baankiin diinagdee Afrikaa pirojektii kanaaf arjoomuuf qorannoon isaa lafa akka gaggeeffamu gaafatee jira. Kanaafis qorannoon qoratame baankichaaf dhiyeenyatti akka dhiyaatu biiroon bishaanii fi inerjii Oromiyaa beeksisee jira. Ammas danquuwwan pirojektii bishaan Booranaa 4 sababa rakkoo diizaayinii fi hanqina maallaqaatiin akka dhaabbatanitti jiru.